zimbalwa ke izinto eziyingqinamba ekutheni abatshali ezimali batshala imali la abahleli kuyona xa itshale khona la e-South Africa. Singabala la enye yezinto esibhekene nayo njengamanje, ukuba khona kwagesi, right? Ukuvula i-factory kuzodinga ukuthi ube ne-security yokuthi ugesi uzoba nayo. Isekuma ngithi security kagesi ngisho ukuthi ugesi uzoba khona and uzoba khona u-price okwaziyo ukuthi uzokwazi ukukhiqiza ngayo and still ube competitive kuma-export market, ngoba yenye izinto esishayayo lezo ukuthi singakhiqiza ukukhiqiza but uzothola ukuthi ikhiqize including ugesi ngoke kokunye sebenzisa ukuthi ukhiqize igcina seyinkulu kakhulu and then ama-final prices asephezulu kakhulu and asesakwazi ukukhompitha namanye amazwe afana no-Vietnam no-Singapore no-ubanibani. Ugcina ukuthi manje sesi-competitiveness kuma-export markets, into yokuqala le. Eyesibili enye futhi esisanda kudlula kuyo engayibiza nje phecelezi ukuthi i-rule of law. Amakhampani amaningi ahleli nje emalini ayesaba ukutshala le mali le ngezinga nje lobugebengu olukhona e-South Africa.